This is Wayne Wonder representing for Selector Mattis. This one is a bombshell, Uganda. Bounce along, Selector Mattis run the place. Come bounce along, it's all about Selector Mattis. Wayne Wonder said that.
The bad news is that everyone is a potential victim. But the good news is that everyone is a potential solution. Sensitize the masses to sanitize. Keep a social distance and quarantine. Stop!
The coronavirus is sweeping over mankind.
Everybody must be alert. It's a global pandemic we can never take for granted. It's a matter of life we can never take for granted. Discipline and personal hygiene, and make sure you regularly wash your hands. Keep a distance from everyone. Report anything like a symptom. Serious fever is a symptom. Dry cough is a symptom. Walk with Tamula is a symptom. Itchy eyes and blue is a symptom.
मैं आप सभी देशवासियों से मांगने
मुश्किल की इस घड़ी में बिल्कुल ना घबराना है. कोरोना वायरस को दुनिया से मिलके मार भगाना है. मुश्किल की इस घड़ी में बिल्कुल ना घबराना है. कोरोना वायरस को दुनिया से मिलके मार भगाना है. खांसी जुकाम बुखार आए तो डॉक्टर को दिखलाएं. एक मीटर की दूरी हो जब औरों से बतियाएं. खांसी जुकाम बुखार आए तो डॉक्टर को दिखलाएं. एक मीटर की दूरी हो जब औरों से बतियाएं. बार बार हाथों को धोकर बिल्कुल साफ बनाना है. मुश्किल की इस घड़ी में बिल्कुल ना घबराना है. कोरोना वायरस को दुनिया से मिलके मार भगाना है.
Mukama Katonda wagamba nti abantu bange abatumiddwa erinnya lyange bwe baneetoowazanga ne basaba ne banoonya amaaso gange ne bakyuka okuleka amakubo gaabwe amakyamu, kale naawuliranga nga nsinziira mu ggulu ne nsonyiwa ekibi kyabwe era ne mponya ensi yaabwe. Mukama, nga nsinziira ku kyawandiikibwa ekyo, fukamidde mu maaso go wano nga sifukamiddeewo ku lwange nzekka, wabula ku lwa namungi namungi ne namungi w'abantu mu nsi yonna. Kitange, tumanyi twasobya, twonoonye, tweyisa bubi, twogera bubi, tuli babi ne tusaba kisonyiwo. Ayi Mukama, enjogera ku nsi yaffe kuno egamba nti everyone deserves a second chance. Akabonero kamala ako, ako kamala, tukakanye, tetugenda kulinda bye tusoma mu Bible. Nga Sodoma ne Gomora bye byazikirira. According to what I see, dear Lord, we are seeking for forgiveness. Everyone is crying all over the world. Children are crying. Abakade bafa, abato bafa. Zebuchankula kutuka wanombade sila manga yombera. Eganza wa masizizo. Nebaga gala, nebaga temusiza. Mugende wa mwete chivanga o. Kanukavo nero kabinyo yobla mwomu ntu chitange. Tusonyiwe olwaba abatambulanga bakunama mukama manyiki kunyiza. Tusonyiwe olwaba abogeze kabyo abawemula ababonyabonya abantu bo abali benguzi ababbi abatemu abaloko abefutwa abetumye bannabbi. Ayi mukama Katonda kimanya ebyo nabikunyiza wabibi na mabwana. Corona virus is real mukama musimu wemva abantu bakola mmere ya leero nga corona tanabata atenjale genda kubata taasa. Abazungu betwesiga kitange nabo gabawedde. Abaganda we bagerera olugero ne bagamba nti bw'olaba enkuyege ery'emitayimbwa ate olwogo w'omuti onoozimba otya? Babanga president wa Italy, a full president can cry in front of many cameras. Who am I? Nzani atayina kutya? Tulina we tusabira ne tugamba nti mukama ye musumba wange.
Ekirwadde kya kolona kizize
naye mulimu layini egamba nti siritya
Sobya mukama sasira obula mu kikulu
naba mungalo keep a distance okwasimula mu bantu sito kikola
okwekwata mu maso
kikola
okwata mungalo
kikola
okwesokola ennyindo
kikola
kuba mwekenyera nulaba omusawo asobola okuvumula
Ebintu byewuunyisa omwana okudduka bazadde olw'okuba yasimudde mbwe yabikuludde bwewabanga obusungu ayi Allah kale sonyiwa
ekirwadde kya kolona kizize kuliwa mu miranga bantu watondoka nga nkoko wetuba twasobya mukama sasira obula mu kikulu
ayi Katonda wange leero twemenye mbwe tuba twasobya sonyiwa otuwonye endwadde
obuyinza bubwo
eseno
the freshest nigga around town yeah Spice Diana Spice Mommy Bawa Aki
mukama yona jolita sabantu corona tasosolo no liyamba bantu COVID is a disease, dangerous virus. Maisha ni tunu. Together we can fight.
Select a martyrs, I shall it.
I'm be safe. Pamoja tunaweza kushinda corona.
Coronavirus, the sons of man, tulimukutia, 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 benganda nemikwano, batufako tulimukutia, tukoze tutia, tukoze tutia, pulideye yebuza mwana, tukoze tutia, shwai mukano, nzizenga advisor, naba mungalu, kuzesa sanitizer, quarantine, sigale, wakabu, boli wiser, kubabuli, wamwechi, rwede, chikunizer, ebisigade, tubikose mukama, ya singo, kumanya, Sabira nkusabire, tu sabire ko
Corona,
kuwa chino chikambwe
Hey mambi tuve
Tasa
Corona, Corona Corona
tusasire
Corona, Corona I'ma see you in Africa Say the word in a young generation Mugama spicy abade Dubai Munawa kaina basi buka Dubai Mutwale mukarantini Tumulowoza kusibuka Dubai This is a worldwide problem Na wakulina nyimanya you should avoid them
Global issue
Ndogulevu sanitizer Na wamungalu kaka sento tukude Wash your hands every time
Yeah
Sanitize every time
By sing for them
Wash your hands every time
Yeah
Sanitize every time Yeah
Sobe wa mu Sobola,
Kazikuma,
Abintage, Focus Media. Kolona totuganya na kusampe wa mukama je yatua otwagazachi. Kolona walese we chizikiza monseno mukama fetu sababu yambi. Unaluma tasosola miaka kobe mukate oba wakazara kati tunaimba tuta obukokolo butusula na kumimwa kati tukwasaganyize wamu. Let's come together tube kimu enembeera tusobola ogiyitamu tugoberera ebiragiro tube kimu n'abamugano nga wekisaanidde kozesa sabuni oba sanitizer kajambo kamala naye tokwata mu ngalo kuba tomanjayitidde omwasi gukube ng'otaddeko akatambaala otase abakuliraanye kahaga togaba muwe musipesi ng'omulamusa tusobola okulwanyisa korona tube kimu baganda bange okulwanyisa virus eno tube kimu baganda bange tusobola okulwanyisa virus eno. Niko producer bana bakuba endongo omuyimbi yakuba ng'ava mu nnyendo mushala we namugamba niko zukuka akasimu kavuze obwedda bakuba yamusisinkana era omuyimbi ku matuga niko nga kwayimbira akawuka yakamusigasiga yadda yewaka famire nagirwaza kati tusigale waka kubeera kituyamba tomanya wabafunye obumu ku bubonero bw'endwadde eno topapa tegeza bekikwatako abasawo we bali okuyamba okutaasa obulamu bwo okulwanyisa korona tube kimu baganda bange okulwanyisa virus eno tube kimu baganda bange
Corona is here and it is real.
Uganda, Uganda,
Zuguga, Zuguga,
Uganda, Uganda,
Usabira Gande, Uganda,
Uganda, Uganda,
Kichirwa de Chizuku to Yuza,
Uganda,
Uganda, Uganda,
Uganda, Uganda, Uganda, Uganda, Uganda,
Uganda,
akolola mubere wala kamasike kateke kumumwa neni mute kubera wala okunaba kwa kwetanira katenabe ngalo tokolola mubano wewala kunye sigala kukazigo bobo tambuje sanitize to minimize don't you touch your eye
FBM yo wama sofi chineji radde si corona coffee. Tell your husband, please tell your wifey, cause everybody need protect their lifey. Yo, chine chirwede jiri viral, chifana na biribye na soma mu Bible. Te weta gamundu over rifle, but stay safe for your survival. Fefe busi seso.
Uganda, Uganda,
oh muna Uganda we wale corona.
Uganda, Uganda,
oh muna weka we wale corona.
Katonda yasobole biganya bimala corona chechizibu nayate tutisingo buzibu posele wa mazima nuchukule tumukona maguru ya obugalo obukume buyonja omulwadde tomukwega muweye mulwa
let them know my generation we get to cut you me wash your hands never forget it.
What up, Uganda? You're now tuned in to the one and only Selecta Montez. It's your girl Tina, and this is Summertime.
Uganda, Uganda.
Tulina
lo